bazalwane noba kungamuncu ngokuthi uThixo beke walunga mani uThixo beke wamhle bazalwane nokuba kuyatshinisa uThixo beke wakupholisa nokuba wanenxeba uThixo has healed you nokuba uke wabroken in your life God beke wakuphilisa mani khawukhumbule the goodness of the Lord akavelanga uThixo wasuke wambinje ebeke walunga uThixo ebeke walunga uThixo ebeke wathembeka uThixo ebeke wakubamba ngesandla uThixo wasibuza ubandihlule kanjani uThixo kosela kalali God has been good khamkhumbule mzalwane noba kunjani uThixo beke walunga
Oh.